ibranizibwa kudagala munda mugwanga Uganda chimazoka kasedagala ligenda okubanga ate ligemechira desha mu Kenya edagala ino lyampiso eranga likubibwa emirundi ebiri buli mwaka mu kiwandika kya From Izidwo kiragante mu mwaka 2023 eno yemu kumpende temedwa government iyo kuita mu kulabanga kaukano kasobola okulinyibwa kumpete edagala ino likoledwa mu gwanga lya America ekitongole kya America ekya America Echa America Food and Drug Administration Chochi alikakasa mwezo gomkaga Omwako gwende Dr. Robert Mutumba Mwono ya kulida Evyo kuzizo kusasa na kachiru wadecha mkirenya mu ministry Evyo bulamo Agambia ntibasu vila Bana Uganda bakufuna dagalino kubwerere Oluvanyore miezi vili okupakati Atena government ya inete kateke yomo gundo Eyo kuongira kubunjibu dagaliri ingizwa Mugwanga Uganda orono Banansi bongero kulifuna